mtoto ya Pamela.
This is Henrik Sam.
Awe. Empire Ngoyo, yeah. Selamanka na na malena, salama na tolingai, alampala na selimangai, yeah. Ngalingi na yeba na nyankela bolingo nzambe o yangaye, c'est vraiment compliqué. Nazolo veye, akengelinga, nazolo kaluka nzela, atelenga kadena, nandimite, nandimite, yeah, no. Nako kite yeah, eh. Bolinga mwasi abato, c'est pas vraiment facile. Bolinga mwasi abato, c'est difficile. Asalaka, yoso onalingaka, eh. Atambolaka, denge onalingaka. Bashanti yese na ye, mobulu yaza mwasi na ye. Sala nyoso lelilanga, parce que l'amour sans toi c'est vraiment compliqué.
Ngai atana katya bolingo nazo bunga seriko lingo yonde siko nzambe ya kosaki nalengio neti na film nalengio atana reality nalengio ya kibonko ko design umeni roga hapo kwa love tu ndio napotea na roho ya kupenda hapo ndio Mungu alinikosea basi kana yeye na plina wewe sunge nipenda mashiri kabla yeye na unafaa upendwe tu vile unakaa viti pewa sweet nothings masikio nakaa viti jikoni weni mwenyewe bedroom weni odari matilo lazi kushtui sijui oh
na
gari
nalelio bebe nalingio sinte ble Chakona, pesa mi era maradira lakini pinga mabor Chunyi onge gimor, daka chana kionge life Chalo kikuchima onge gilogo Wameomba talaka, waka kimbia na sayani lifestyle mzima Ola, utapendwa na bima, maybe make time to dinner Mawa kudeliver, once a while It's the little things you know That makes it magical Touch your heart and maybe more And you won't have to go I sing go on ahead
Sani nyakakona
Makala ne ngepi
Don't you be searching for
You can call me baby
Mami lovi tomo
Kasta chwadi bima Nalelio bebe
My good friend Okello Max Imebidi tuingie nchi nyingine ndo ni kuambia ukweli mama. Hii mapenzi ba. Ah, tamu sana. Unajua tayari na kupenda mama.